jamarat banana raya habela jaya iya banana raya habela jaya kare skambona na le wana heridula ma wana na urunti ya love you wana na urunti ya love you kare skambona na le wana risuna na so wana na uriga habela jaya wana na uriga habela jaya heridi uboja arinanga na gatu wabele kaya toroboni iya bata nonjo meji sabari mpedi namba mkote arinaga wafa mkote mpedi namba mkote karawana wakama kipelo mpedi namba mkote arinaga wafa mkote wakama kipelo karawana wakama kipelo mpedi namba mkote arinaga wafa mkote mpedi namba mkote karawana wakama kipelo mpedi namba mkote
Sorry.